zavari mukama yamanyi ukurabazibi mukama gwemanyi
arwangi ntaro
mukama yamanyi
ye number 1
mukama gwemanyi
atambu zavari
mukama yamanyi
azibukurabazibi
mukama gwemanyi
arwangi ntaro
mukama yamanyi katonda wa Abraham na Isaac ne Jacob gwemanyi yamanyi Yasimanyo bana kesa Mukama yamanyi Yamanyi Yamanyo bana kesa Yasimanyo bana rusa Omuka ogobulamu Mukama yamanyi Yamanyo bana rusa Nze simanyi wene baka Mukama yamanyi 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 wene baka Yamanyi buli kindi mu mutima Yamanyi buli obulumi obundi mu mutima Ekiwundu eshange yakiwonya Mukama gwemanyi
Atambuza abalimi
Mukama yamanyi
Azibukura abazibi
Mukama gwemanyi
Arwangi ntaro
Mukama yamanyi
Ye number 1
Mukama gwemanyi
Atambuza abalimi
Mukama yamanyi
Azibukura abazibi
Mukama gwemanyi
Arwangi ntaro
Mukama yamanyi Katonda wa Abraham na Isaac Ne Jacob gwemanyi Yamanyi Mukama gwemanyi Mubuzibu Gwempita Munaku Gwempita Mumasanyu Gwempita Tata gwempita Mukama gwempita Tunywere 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 kumukama Kulwe vya feya vimanyi vyona Aleluya Mukama gwemanyi
Atambuza abalimi
Mukama yamanyi
Azibukura abazibi
Mukama gwemanyi
Arwangi ntaro
Mukama yamanyi
Ye number 1
Mukama gwemanyi
Atambuza abalimi
Mukama yamanyi
Azibukura abazibi
Mukama gwemanyi
Arwangi ntaro
Mukama yamanyi Edensi eno gyetulimu Ejjudde ebizibu ebingi Ebikemo mu bungi Ntaro mu bungi Amaziga amangi Naye zirero nzize mu masogo Nfukamirire wano mu masogo Nkabira amaziga mu masogo Mbere wano mu masogo Osango muno ntasa Osango wanasangula amaziga Mukama gwemanyi
Atambuza abalimi
Mukama yamanyi
Azibukura abazibi
Mukama gwemanyi
Arwangi ntaro
Mukama yamanyi
Ye number 1
Mukama gwemanyi
Atambuza abalimi
Mukama yamanyi
Azibukura abazibi
Mukama gwemanyi
Arwangi ntaro
Mukama yamanyi